Timoteyo ajya kwandika aya magambo. Bibiliya ivuga ko ari Pawulo na Silwano bari bamutumye, ajya kwandika aya magambo yari azi ko mu isi mu Batesalonike harimo ibibazo, harimo intambara. Arangije atekereza kuri iri jambo aravuga ati muhumurizanye kandi mukomezanye, ndetse ikindi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Natwe rero tujye duhugurana, buri wese icyo afite yagisangize bagenzi be, kugira turusheho gushaka icyatuma Uwiteka twishimira, maze ku munsi mubi, ku munsi w'amakuba azaturengere. Ijambo ry'Imana rigira umumaro muri twebwe, rigire byinshi rihindura muri twe, kandi rigire byinshi ryubaka muri twebwe. Jennifer, ndagusuhuje. Nimugoroba nshobora kutaza kuboneka kubw'impamvu ntazi, ariko saa mbiri wihangane rwose witabire ya gahunda zo kwiyobora.